xarun usbu ay hooyadii dhallaankii wali balle ka daa furay haafada Bardaale ee magaalada Baydhabo, kaasi oo bulshada ku hela doona adeeg caafimaad oo dhameystiran. Munaasabadda adeegoyinka ee Muslimi Hospital and Fertility Center waliba ku qayb galay bahda caafimaadka gobolka, gaar ahaan dhakhaatiirta isbitaalada iyo marti sharaf kale. Xana kumada dhakhaatiirta isbitaalada magaalada Baydhabo oo ku hadlay munaasabadda adeegoyinka ee Muslimi Hospital and Fertility Center waliba iyo hadhawaayna haruntan.
Wali intan iska koynay inta aanuna daafurno isbitaalka cusub ee Imaam Muslimi Hospital. Dabcan sidaynu ku warqabnaba Imaam Muslimi wali waa ahan qof aqoontiya iyo yani walwalba lagu warqabo dadkana yani eedinka naxriis badan qaybtii ku shaqeeya aydana waa qayb muhiim ah, waa qaybta hooyadii dhalaanku, waa shirkadii oo yani ka muhiimsan IQ maamada Ilaahay qeyrsi wali lana haladaydi mar hore lagu fadaa inta yani barnaamijku oo kala dafurto ama soo bida marka insha Allah ta'ala uniin wali rajayane ka dhaqaatir ahaan intuuna la shaqeyna hamii maalan
furitaanka isbitaalka ay Muslimi oo runtii wax badan la sugayay, wax badan laga shaqeynayay, qiriyaha maanta ay rumowday Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ku mahadsan tiimka iyo ay Muslimi iyo keero walaalkii keero iyo dadkii ka shaqeeyay oo dhanna oo u soo dhabar adeegay oo heerkan soo gaarsiiyay ayagana runtii waxaan leeyahay dadaalkiina Allah barakeeyo Ilaahay ka jirsiyo. Haddee sida walaalkii Dr. Cabdifataax uu sheegay ay Muslimi magaaladan Baydhabo qof laga yaqaano oo qiimo leh oo wax badan dadka ugu yaala waa runtii
may waha sida doktorka sheegayba eridu may waha isbitaalada may waha iida aan ka yaryin ama iida aan ka dheeriyin xaafaduna may haleeyo waa nasiib wanaag isbitaal oo maamo oo la kasow oo intaa kasina khibrad leh maamada may waha ogsoon oo dhanba way sheegi maama oo in sheegada khibradii iyo aqoontii iyo may leelay waxtar leh xaafadun eelidun zona oo cunay la kasow marka maamada may waxa kordhiiday isbitaalka waxa kordhiidayna ma waayo ciidan ka faraxsanna ay Muslimi hadii wala seen kitaab badan may hortaan maamada may waa walbana isla shaqeyni waa may waha maamada ay rukor referral system sheeyda aan saxayni bukaanka early time xillo hor iyo ma daraasay hadii ay walka old white ama in sheegada xaalad complication ga jir ma han daraasay isbitaalka bukaanada iyo kooyna badan may waa ciidan follow up gareys iyo referral form shee ama walaashi warqadaha siyaas even hatta hak daw class may waa maam Ilaahay khair siya may waa abaal an leeyo bulshadu abaal an gale marka xillan baahnaay iyo goob lan baahnaay ya may ko isbitaalka ay Muslimi Hospital
maam Muslimi oo ay maamula haruntu sabay Muslimi Hospital na fertility center idin sheeg ku hadal munaasabada iyo ana guud ahaan ku warbiidi dadaalkii uriba waqtiga gariidii furow ka haruntan
isbitaalku keni hagar guuriyani Ilaahay garabkaana gali leek anta ka furuni isbitaalku may rajayeen xaafadu oo madii roobko ay baawur lan ku helaana madii oo naytoy hamiin ee ta baawurti lan helaana kiiski kooy la la roor leenaga tamay ku fikiray inaana antan ka shaqay umata sida hooyada uur kale iyo naytoy nuujisada ayaalka under 5 ka shanta sano ku yar dadka oo wiil oo OBD leeraw walaan walan qabada kor antanka qabada wali sida dhakhaatiirta sheegan wali kiis oo complicated ee kooyan si degdeg ah u soo anqasaarna oo aan daayn linjay isbitaal ala isbitaalkii walan ku qabadaw ya diyaaran aha yana sugaay geexin ku faraxsano in iskoy kuuntin iska kooyni wa billahi tawfiq
Muslimi Hospital and Fertility Center iyo badan ku taradoona baahiyaha caafimaad ee bulshada xafada Bardaale magaalada Baydhabo.